zoom jua wa tropa femi. Correct nagampela ntsakuzinto zakalaye. Nimashaliyena wa marasarata wakala wa dikomanda alkanali. Na extreme bitu ya sakaza gini. Wale isa majole.
Yeni pumala mashaka ni kalabangana yu. Yeni pumala mashaka ni kalabangana yu. Yeni pumala mashaka ni kalabangana yu. Meni pumala mashaka ni kubanu banjikela meni kala shamino. Ni kushkwembu Jehova au ni puni meni shula mashangula.
Correct, correct nangempela zu ali Canada lap. Wangfundelana nawe. Kangaka my producer pesi kwe makatara na kwenzeka. Longa chuma yona. Naye extreme. Correct nangempela mati commander. Ye juwi. Canada was bomb simple this spilling. No bangala spilling, no bangala mchondo. Skangaka slap say 26 is kopana to kumtak. Mara gap of 20 is 20 is katili pili da gandele ni chan. Choman, chom.
Nibuwe na Yehova, awe nipune nzingoloma.
Shesa wa.
Nibuwe na shikwe mbo, awe nipune nzingoloma.
Shesa, shesa.
Nibuwe na Yehova, Bano bajika bote, nego bano bajika. Bano bajika bote, nego nkari nuwa wa ukoma koma abatama batelele kaya. Nego nkari nuwa wa utira abatama batelele kaya. Nego sesi bajika, nego munu wajika bote. Nego sesi bajika, nego munu wajika bote.
Shes.
Combo Ramadropa.